Yo. Namhlanje inkani nizoyidela ngoba nizela ngobuso. Kukisulu lukhuqubala manje ngibazela nobuso. Bonke bazawubhubha ntwana gcwala ngibachela ngobuso. Mina kwakudala ngangibhudla mzala nginqamula amaquma. Nifathi uzabe nivuma nibizo malume nishaya isifuba. Nihlwathi uzabe ngivimba ngonkamisa kuthiwe nidala imikhuba. Ngashula ngodweshu manifanisa futhi ngiza nokufa. Nizogcwala amathafa nonke zinja ngoba 011 uqala kwami ukubamba umbhobho. Khiqiza amahithi lapho engifika khona kubishopo. Nquma amadoda amakhandi igazi ngiliphendula isopho. Nketula amajongo kuthiwe ngenza urongo ekuvuka isibhongo. Inkinga niyaletha abafani ngakho singena ngogxi. Benitshela ukuthi sengikhathele ngisanidwebela uvi. Nathi niyawubamba lo vi ngavele ngawuphendula uG. Noma seningibizi G igama lisaqala ngothi I am the kasi boy. Ikasi rap ngiyayiphila kwayona. Maningi ama-fake ethi agcwele lana le rap ayayona. Yaza yabheda yalekha futhi kenjala nomona. Yaza nomona kwawona futhi anomona. Ngwabona ngokuthi afuna ukuphushiswa kodwa ngaphushi kwawona. I know lento ayihambi kanjalo. Thina bafana sibiza ngomphato wokuhamba siqophe imilando. Thina bashana sinobuciko bokujula masibhala nizophelela empini. Ngeke nisimele sinodlamela ogram amasiphanje uzoquleka emini. Fucking kopela ama-rapper man-rapper niyabheda aphindele emakini. Ithi ya flow iyachoke izoflow kanjani bafana ibihlele emakini. Iskill sami sihlukele ama-rhymes ami ukuthebelele. Uyi-king yani uyiqashele neskim sakho sikubalekele. I-section B wire wire sondalele inhlekelele. I'm back to you ngiyazivela u-hater ngoba wazi ukuthi ngidophu bro. Iskill sami can't get mangine-section ikubhubhu umhlaba bro. Kushawa ama-hit avumayo ngawasazi nixi bro. Yazi sazojumpa abafani bami woke kangaroo. Bengisazobhalansisa lanami nakudabula mukwisitiki kuthiwa valansisa. And maziketula ezasekasa ayidinge kuphazanyisa. He maziketula ngomakasa uthi uyakhalasisa. Manzi sekhanda ngomkhamo zithi usuyabhabhatisa. Phakamisa thupha sijabule lapho sichitha isizungu nsizo. Ekuseba fethu ngiyancinsa nge-rap. Uthi muzama ukubharaja ngibe ngiginqa ngejebhu. Uba ubibhihla nge-trap uskiphe ubhidisa. Ama-gents ufake udidisa abo-babs. Ninabafethu ngifeka kabi niyangiqika. Senokuzenza abangani bethu nibe nazi niyasizonda. Nasidayisa ngo-10 cent inqede nithi niyasidinga. We are the realest motherfuckers lento asiyenzi ngenika. Niyibiza ngey'nkinga. Bafana bami crowd I rocker ngokugqoka isneaker. Nokuthi uzoyibiza i-king la noma nizodakwa yincika. Dedisa impatha ngodlame nawe muthanda kungizame. Ngidinwe ngiganunwabo kanti futhi nginolaka nodlame. Ngenza kwenzeke mangabe ngiphethe zami ziphelele. Iningi liyabheda yithini esikwazi ukwenza kuhleleke. Thina sifika sikenqeze ninake nifika nipepereze. Thina sifika sikhwezele ninake nifika nikhekheleze. Obani abaphethe masifika kubhampa amakhanda ngala. Sokwenza amasimba masikhila sixaka abaxhaka gcwala. I-rap iyaphila ngiyayifila nina manizami yanikhinci ngakho nakhetha nokubhinca futhi ninjalo nangicika. Abanye bathi file kodwa thina siyenza iphile. Masikhwishiza nirelaxile qide nizothi mashile. Anazi mashi shayise ninake nibuye nibhayise. Mubuka kumele ucwayise ingakho uhambe ushayise. Mina-ke ngeke ngidrayise kungiphoqa ukuthi ngishayise. Mangidrayiva ngeke ngishayise kungiphoqa ukuthi ngidrayise. Asebenzi ngomhobholo shaya inamba kube ngcono. Masisebenza sihluze ingqondo. Shaya ulaka kuvuka unzondo kuvuka isibhongo. Kula mavaka lokho zenza igongo. I-flow idala irongo. Iflaze litiliza igogogo. Lirikhe likhanda isibhixongo. Lenza umrepa kuphuka imqondo. Manje kuzamula ibhubesi baxhaka ngihamba nonyezi. Mufuna ukuba ngaphezu kwami dlama futhi enyengelezi. Amabhaza ayisindu ungaze uthe nziwe ngomlingo. Enzobugajoba khitha isililo. Enzobutrazoba phela isimilo. Nami ngizolokho ngishiya lobafana makuniwa kuniwe makuliwa ke futhi akuniwe ngamagama siloko sililo. I-section B izintsha masenza kuhlehla amavila. Soloko sibanga isidina beningazivili lizojika. Sonibangela imingciza masifika siloko siphithiza amagama masiwakhiqiza.